nilikupigia simu chaji kakata, nikakutiria timu magetoni sija kupata, akili karuka wazimu, takulaje ganja, we ni mtu muhimu nikiwa nawe mina waka. Sadari, afadhali nimekuona, afadhali sadari nimeonana, afadhali nimekuona, afadhali sadari nimeonana. Nilikaa nyonge sana sadari, unalo sadari, nishakuta sana Winston akali, unalo sadari, hebu nipe wanza todi moja akali, unalo sadari, nikiwa kamendo napataga sadari, unalo sadari. Asa choma ganja choma, sadari choma, hapa haina kupoa, sadari choma, hey, choma ganja choma, sadari choma, kutiria timu magetoni sija kupata, akili karuka wazimu, chakula jeganja, we ni mtu muhimu nikiwa nawe mina waka. Sadari, 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 sadari.
Marumbuzi, wanangu wa Kalistini, wapi plan B wa kubakeni? Mzela nyoka, amjomba pilatu wapi mzela sirili? Meneja Gaddafi, wapi Hasani Chitu? We mzela Kalimandonga, jia panda kona mbaya, wapi chopa spidi? Mjomba Chamunde, mijodwa mungotwa, meneja Bakiri, watoto wa chika nao malisimu, wapi Kishandu, we mudiba. Braza Kido Mjomba Shiomi, Mjomba Kage, Braza Mshia Ofisho Mkoneri.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.